hano duhagaze gutya harimo inzu yaburanye n'amadafari n'amabati n'imyenda
nta muntu wari gutabara uri nawe kuko twabibonaga bakirukanka
ni bamwe mu bari batuye mu midugudu ya Kagarama na Buhembe yo mu murenge wa Bushekeri mu karere ka Nyamasheke ahahoze ingo zabo ntiwamenya ko zahigeze izigera hafi kuri 40 zarizeho n'igitaka cyamanuwe n'inkangu yibasiye aho batuye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere izindi zisaga 70 nazo zangiritse ku buryo bitagishoboka ko zaturwamo
bari mu saa 12 tugiye kwatubona hano rwose haramanutse icyari ishyamba hano hari amazu atandatu ku muhanda iyo vukanye kuba tubona yose aratereye karakazi mubona hariya nayo ntihagaze iruhande notabate se inzu uko zikora zikebera ubu ziri kujya ubwo uraki twari kukwanye twifashe ku munwa
nk'iyo nzu y'umusirikare yari iri ahangaha ko bita Mariamu niho abaturage bari bahungishirije ibintu kuko ari hejuru gutya ku ibuye mwako ka mwanya ibyaturutse ruguru nta kantu namba akangaka na kamwe bigeze bakura musibye yuko bakuyemo ubuzima bwabo
bitewe n'ubukana inkangu yari ifite kuri bamwe no kumenya hahoze ari iwabo ni ukubanza gushishoza
ariko noneho ubwo icyambwiye aho inzu yanjye yageze ni uko mpageze ngasanga nyine hari imyumbati yanjye byamanukanye ariko inzu nyine nyine iyo hepfo kubera ikimenyetso ni uko mbonye nyine hariho imbaho zishize butanje
ngewe nari nje nje gusura abakecuru n'abasaza kandi ntaba hari nyoberwa n'aho bari batuye
uretse inzu zisaga 100 bitagishoboka ko zaturwamo hegitari 12 z'imyaka y'abaturage nazo zagiye
ahangaha hari ikirima kinini nta kirimo amateke yeze harimo n'izagiye kwera hari no ku ruhande muri mayi bijumba byose usurabirinze nta kirimo
ntabwo nagiranye umunsi ntabwo nzi amapima ariko hari hanini namaze gusoma inshuro eshatu gutyo cyane cyane kumana gutyo cyane nsubiramo urusuku byamanutse nuko mwa 12 nuko muri mubona nyine kuzima nawe muri kwirebe ndi gutora bamwe ko ndeba ko nashira nagira gute narya tugaragara nyine ko ibindi byose amazi yazire yirenze
imibare twahawe n'inzego z'ibanze aha muri Nyamasheke igaragaza ko iki kiza cyakuye mu byaba baturage basaga 600 umubare munini muri bo ubacumbikiye mu nsengero za hafi aho biragaragara ko bahawe tumwe mu dukoresho twibanze turi isahani amasafuriya n'ibiryamirwa ariko kandi ubuzima buracyabagoye
kuba mu gitondo mvuka abana bari kurira mudufashe baduhe ibiryo niba batuzanye ha iyo tukiba mu giturage umuntu bari gufasha umuntu utaragize ikiza akaduha icyo kurya ntabwo mba ngize isahani ntararye twabaye impunzi nta kintu dufite nta na gitoya nta n'ahandi ho kujya bakanatubwira ngo urava hakagenda ubwo bufasha ntazabona iyo leta kuturebera yaturetse tukajya mu giturage tugacumbikayo tuba tuzi ko byasinyutse ko dutuye mu masibo tukajya mu mudugudu tukaba turi mu tugari n'umurenge bakadukurikirana turiyo niba ari aho kuba bakazatujyana ariko turi kurya
kubanza badushakira nk'amacumbi noneho nyuma y'amacumbi bakadushakira n'ikintu umuntu ashobora kuba yashyira mu nda kugira ngo umuntu ubuzima bwiyongereze
bwana Philippe Harifuti ushinzwe gutabara abahuye n'ibiza muri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda ku murongo wa telefone yabwiye Ijwi ry'Amerika ko aba baturage bakomeje gushakirwa ubufasha bw'ibanze burimo n'ibibatunga nyuma hakazashaka uburyo batuzwa ahandi
ejo bagejejwe n'amafunguro nta kibazo cyabaye n'uyu munsi bagiye kwegezwaho kubera ko imvura iracyari mu butabazi bwabo kandi bwihuse noneho ubwo wenda nyuma y'ejo nibwo dutangira kureba uburyo bagenerwa ubufasha butuma nabo ubwabo babasha kwirwanaho mbese gukomeza kubaho badashyiriwe ibyo kurya bya buri munsi ku buryo wenda ibyo bakeneye babiherewe icyarimwe bakajya babitunganya harangira hakatangira gutekerezwa no kurebwa ibiri bukorwe mu buryo burambye turimo turaganira n'inzego z'ubuyobozi ziri hano inzego z'akarere inzego z'umurenge kugira ngo haboneke ahantu ahandi hantu abaturage bazajya guturukaho
inkangu yasenye aba baturage bo muri Nyamasheke ibaye mu kigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyaherukaga gutanga umuburo ko uku kwezi kwa gatanu kuzarangwa n'imvura nyinshi ishobora guteza ibiza hirya no hino mu gihugu inzego z'ubutegetsi zigasaba abaturage kwitwararika no gukurikiza amabwiriza bahabwa n'inzego zibifite mu nshingano. Temistokere Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.